nipate furaha.
Si unanuna baby, usiwe unachuna wewe.
Tabasam, nipate furaha.
Si unanuna baby, usiwe unachuna wewe.
Kushuka na kupanda, jana tumeshuka cheki leo tunapanda. Nimepata idea kusambaza kanda, nimepata show za Kenya na Uganda, Burundi na Rwanda. Twende pamoja, twende tukasake chanda. Mungu akijali unazuia kibanda na miliki kiwanda. Tuko pamoja singefunga mkanda, yote kwa sababu nipe tabasamu. Nimechoka mitabu, hii ndo time ya vitamu. Unapenda good club, unakumbusha lam. After 2 weeks turudi Dar es Salaam. Tumetesa sana baby,
sana sana
vibaya ukinikana baby. Kunyona sina mana baby. Baby choka mchana alfajiri, chini utajiri. Fake paka really, mapenzi yo siri. Au kwa kuwa tuko wawili, mapenzi ndo kaona siri. Kama mabaya nasemwa kila siku, daily wasushi nao hawaishi bifu. Maisha so kutesa kila siku. Yepo pesa ndo kila kitu. Kila
tabasam, nipate furaha.
Si unanuna baby, usiwe unachuna wewe.
Tabasam, nipate furaha.
Si unanuna baby, usiwe unachuna wewe.
Cheka kidogo ni wewe baby,
nione tabasam lako go.
Naridhika, nafarijika,
ukinuna tana miserable.
Cheka kidogo, ni wewe baby. Naridhika, nafarijika, tabasa, tabasa,
wake up busy smell, what you mean nisebenze. Achana na hawa na subiri niteleze. Bugi nami superstar tingisha iso wezire. Wezire,
wezire.
Kiba na bongo twenze tuko made. Piga bao kijuhudi kama che. Ni kutaga, mitayo panga. Unacheza charanga, unacheza raga. Isia za kimanga, sina isia za kichaga. Basi baby sunge cheka kidogo. Uju smell lako lina wampaka vigo. Alafu ku natural to me mkorogo. Pande za masaki mpaka pande za kigogo. Wamekutaka uja kupata te kidogo. Wakina Roma K, Abu na Shebi Chogo. Uja kupata te kidogo. Uja, uja. Blue vipi mbona sikusiki tena. Sikusiki ukiflow mbona sikusiki ukisema. Niko busy na baby jamani nisha sema. Niko busy na wife jamani nisha sema. Mabaya nasemo kila siku, wasushi nao hamuishi bifu. Maisha so kutesa kila siku. Yapu pesa ndo kila kitu.
Baby, usiwe unachuna wewe.
Tabasam, nipate furaha.
Si unanuna baby, usiwe unachuna wewe.
Wanakesha wakiomba tuachane. When you see the love, ni kukane. Tabasam, nataka ona ukicheka baby. Tabasam,